Yo, yeah, they call me Jobadi alongside Zaza Ashnat, Maga Maga Deya. It's addicting this speech and producer must study slay together. Come on!
Kuba puloka, majaza wanaka nange wento wina soka. Banjereka wena ringa chandiko kuyimba, joli sobola vya kuyimba. Nebanywe senja yembwe, revo vya chirera, zaza malavi sera. Wena kuba hiti hobu yimba baba wamba. Neba chandika mawati, tikare warira wochi. Katino vye kugamba kwe manager chidi. Buli chokola manyan, chokola chicheyu.
Uromu wali, wakulia. Uromu wali, wala vyo mezi nituwa. Uromu wali, wakulia. Uromu wali, wala vyo mezi nituwa. Uromu wali, wakulia. Uromu wali, wala vyo mezi nituwa. Uromu wali, wakulia. Uromu wali, wala vyo mezi nituwa.
Aho, kwemeba, kumbanyiri ya maga maga zenja kumeka. Uboma nifu soka ya rumonde nja kusoka. Letele kai kula kukubi soruka. Zegera kumacha msajo syndicate gali. Umo mwiji janze nange zikula sukali. Aunga no mkati, sukulu kisi wabani. Chonda babu vipu manga syndicate gali. Enga mwiji janze nange zikula sukali. Chonda babu vipu manga syndicate gali.
Uromu wali, wakulia. Uromu wali, wala vyo mwezi nituwa. Uromu wali, wakulia. Uromu wali, wala vyo mwezi nituwa.
Kumirira mali antino malaya Songa mali ya belaye Kolera lupia Eno Uganda ya lero lupia kuia Muleke kumirira mali antino malaya Natoli stede Uganda toya soya Ne wankuba debyo kola Bianja ulo kuja kola We kola bibyo topa kubyo libya kola
Uromu wali wakulia Uromu wali wala vyo mezi nituwa Uromu wali wakulia Uromu wali wala vyo mezi nituwa
Kano genzina, zi tebula matibuli.